kinongona. Future yetu ndo ishajengeka kwa mali kama naiona. You're my one and only true love. Cha verify when you know my takungangania baka mwisho. Wewe na mi ni wena we baka kifo. Cheki faranga umeni wa sha. Tamani nazisha koleaga. Kamoyo kangu umesha kateka. Usijinacha mipiki angu nitateseka. Ukiwa mbali natetereka. Ubaridi unavyo nigane natetemeka. Nitu wami ya sadaka. Takufata kila kona. Kama gari nolisha waka. Sijali atakinungona. Future yetu ndesha jengeka. Kwa mbali kama naiona. My one and only true love. Shall verify when you know my ever, ever leave. Takungangania baka mwisho.